ngizothatha imthwalo yami ngoduke. Ngizothatha konke wami ngoduke. Ay, ukuthi ngilana ngikhe ekhaya, lokho akusho ukuthi phela uzongibela ikhambi. Lana ngizozama impilo, zozama impilo for ukushintsha isimo ekhaya. Ukuthi ngilana ngikhe ekhaya, lokho akusho ukuthi phela uzongibela ikhambi. Lana ngizozama impilo, zozama impilo for ukushintsha isimo ekhaya. Njengoba ungikhomba ngeminwe, musuku ngikhomba ngeminwe ngikhulile. Noma ngikoropa nje ngifundile, njengoba ngilana kusho ukuthi sengilahliwe. Ayiswe uma uqhubeka ngizovuka ngibambe yokuqala, noma ngincengisiphana ngisebenzi overtime. Sokatala phele egameni lemali, ninabaqashi sebenzi nizithatha kancane. Ngizothatha imthwalo yami ngoduke. Ngizothatha konke wami ngoduke. Ay, ukuthi ngilana ngikhe ekhaya, lokho akusho ukuthi phela uzongibela ikhambi. Lana ngizozama impilo, zozama impilo for ukushintsha isimo ekhaya.
Man to pay me my fee, I wanna feed my family. Wanna take my roof to shark, wanna soft life too. I wanna sing, life is good like I'm Henry.
Ngizamuka phambili umqashi umphindisele mu. Zofonela ubaba ngimtshele sasa ngiyabuya. Ngicela ningilinde stopini, nitshele nobheba wasu ovini. Ngizothatha imthwalo yami ngoduke.
Ngiyamuka manje.
Ngizothatha konke wami ngoduke.
Ayiwe baba ngiyamuka manje.
Ay, ukuthi ngilana ngikhe ekhaya, lokho akusho ukuthi phela uzongibela ikhambi.
Usuku ngihlukumeza.
Lana ngizozama
Zozama impilo for ukushintsha isimo ekhaya.
Ukuthi ngilana ngikhe ekhaya, lokho akusho ukuthi phela uzongibela ikhambi.
Lana ngizozama impilo, zozama impilo for ukushintsha isimo ekhaya. Yamuka manje, yamuka manje, yamuka manje, wewe baba yamuka.